I saw we do it. We know, we know. You are fig web, we know. Muna fusila na so do, we know. So right now.
Like your music.
Ubezu kamata, uzitapo bwino bwino. Banjari kamata, uzitapo bwino bwino. Kodi mesa mnafusiana inu bwino bwino. Ndaile lolo so musiane bwino bwino. Ubezu kamata, uzitapo bwino bwino. Banjari kamata, uzitapo bwino bwino. Kodi mesa mnafusiana inu bwino bwino. Ndaile lolo so musiane bwino bwino. Bwino bwino, lelo lino. Siso tu winafite, alibezino. Musiane bwino lomwe. You better let her go, you better let him go. Ayende ndi wake wa mtendele. Iwe pika nsima ndi wazo utendele. Kusala badila za iye ndi oso utendele. Zima kwete kesa mutu ndi usazi tengele. Ubezu kamata, uzitapo bwino bwino. Banjari kamata, uzitapo bwino bwino. Kodi mesa mnafusiana inu bwino bwino. Ndaile lolo so musiane bwino bwino. Ubezu kamata, uzitapo bwino bwino. Banjari kamata, uzitapo bwino bwino. Kodi mesa mnafusiana inu bwino bwino. Ndaile lolo so musiane bwino bwino. Bwino bwino, je, musiane bwino bwino. Musapula zane, bwino bwino bola kwega mugo zane. Kena kumuka mbilane, siso di chikata, tatu mudane. Muka kumane mahala musiba sane. Musayu walile mukaringirana basane, ino batane. Ubezu kamata, uzitapo bwino bwino. Banjari kamata, uzitapo bwino bwino. Kodi mesa mnafusiana inu bwino bwino. Ndaile lolo so musiane bwino bwino. Ubezu kamata, uzitapo bwino bwino. Banjari kamata, uzitapo bwino bwino. Kodi mesa mnafusiana inu bwino bwino. Ndaile lolo so musiane bwino bwino. Figure in peace. Sazika nani with a hug or low kiss. Uza nani you are love kiss agomis. Anything na anything. Na turn back, go forward. Look sharp like nothing. Na gwan, musavula zane. Jonde, leti numkambilane. Nditu mumvane.